Wana yamushiye gabsu salindele likulu inhliziyo yami iphukile umoya wami utholo ukthola Wana yamushiye gabsu salindele likulu moya wako bujabulile umsebenzi wako susupho mina bengingazi ukuthi mangithini uma ngibuza ngawe mina ngekho benjela when ubuzo Izethembiso sakuzifeza Uhambe kahle Uhambe kahle Uhambe kahle Sohlezi sithanda Uhambe kahle Uhambe kahle Uhambe kahle Sohlezi sithanda Bengithemba sobuya sibonane Siphinde sebenze Benginalithemba so buya sixhumane Siphinde sidanseke O manje konakele manje Thiziyo yonakele manje O konke konakele manje Engabe kuzolunga na Mina bengingazi ukuthi uma ngithini Uma ngibuza ngawe mina ngekho benjela When ubuzo vuzumuzi wakini Izethembiso sakuzifeza Uhambe kahle Uhambe kahle Uhambe kahle Sohlezi sithanda 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 Uhambe kahle Uhambe kahle Uhambe kahle, sohlezi sithanda.